Nwanyị dị mana nwere nwaanyị ka ibe ya enyere ebe eji ọrụ ofe anya jinsị ụgwọ nwa ọma eji eje mba ọdịbe eze nwa m edem ụkọ anya pụrụ
onu gbaje bọs na abịrịba nwa m ekene m ga-ekene m ga-ekene m ga-ekene m go
ọya dị e
yoma melodi my sweet baby the one where they make my heart go jim jim and shake body. See, I promise you, you go chop money. The love where you give me so, and I don't really. The queen where own my heart, the crown upon my head, the essence of my life. Oh, give no be more. The queen where own my heart, the crown upon my head, the essence of my life. Oh, give no be more. Obimo, munye mo, munye mo. Unafugo, achalugo wa mama. Obimo, obimo, munye mo, munye mo. Unafugo, chuku agazi komo. See as you smooth like silk, your voice like milk. Heaven lost an angel when you came to me. You're so amazing, baby, I have to say it twice. This love you give me so, and I don't really. The queen will own my heart, the crown upon my head, the essence of my life. Oh, you know me more. The queen will own my heart, the crown upon my head, the essence of my life. Oh, you know me more. Obimo, munye mo, munye mo. Unafugo, achalugo wa mama. Obimo, obimo, munye mo, munye mo. Unafugo, chuku agazi komo.
Ogene, achalugo nwanyi oma. Adaneri ukwano, asa nwam. Ọmalịcha nwa m, nwa ọma yiri igolo. Ugegbe m, nwaanyị ọma mụrụ amụ. Ugo nwaanyị m, ugo eze. Obi ịdị ya, ọmụma asaa ahụ. Ọlaedo m, ụdara mmicha m. Mmiri mma m, ọgwụ ọbara m. Mmanụ aṅụ. Chankota m ji achọ mma. Ose Nsukka
afọ gasị.
Oriakụ m ife dị iche. Anya m ji afụ ụzọ.
Ọ dị nwa
ogene.
Unafugo, achalugo wa mama.